Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa eega hojiirra oolfame as haalli magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa maal fakkaata? Jiraattonni magaalaa Maqalee kan Tigraay waa'ee labsii yeroo atattamaa kana maal jedhu? Jaallanneen kan qindeessite qabdi. Ka jiraataan magaalaa Maqii jedhaniin jalqabna.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii naannoo keenya armaan dura odoo uummata bareechisiin pirojektii bishaanitti ture jallisiif kan qophaa'e jechuudha. Warra wayyaanettu itti hojjechuudhaaf qopheeffate malee waan uummataa qophaa'e miti. Kanaaf uummanni sodaa guddaa waan qabu barbadeessanii jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoota lakkoofsi isaanii 2,000 ol ta'u amma mana hidhaatti buuranii jiru. Namnis baqatee ala jira. Akkan uummatti nama baqaa nagaa qabna jedhee manatti galufaa qabu namoota osoo addaan hin baasin akkanumatti walitti qabanii guuraa jiruga.
Magaalaa kam keessa?
Magaalaa Maqii, magaalaa Butee, gandoota baadiyaatirraayis naannoo pirojektiin kun irraa barbadaa'efaa jedhanii akkanumatti namoota guuru.
Barumsi jiraa magaalaa Maqiif naannoo?
Barnoonni amma xiqqoo xiqqoo reefu eegalaa jira. Barataanis nama 15 suma barsiisaa jiru malee barataan deemaan jiru mi'aan nu jalaa gubu jedhaniiti. Namni mi'aan sassaabbachaa jira baay'inaan yeroo ammaa kana.
Magaalaa keessaa maal argita?
Magaalaa keessa gonkumaa warra Agaazii kanaa fi federaalatu Ayisuuziidhaan ganama galgala olii gadi deemee akkasuma immoo korri Bittinneessatti illee taa'ee bakka kaambii keessaan bahu warra Agaazii qofatu akka malee magaalaa Maqii akka rukutamuu qabdi jedhaniitu yaa sodaachisaa jiru. Namni sodaa guddaa keessa jira. Namni magaalatti illee baadiyyaatti baqatee akkasitti amma ta'ee jiraataa jira.
Bilbila harkaa fa'aa nama harkaan fuudhuu?
Eeyyee mana namaa baqqa halkan hin dhufu sa'a jahatti irraa haga lafa bariitti marsanii qabsanii namatti seenuu walakkaa harkanii irraa eegalu. Namni silaa waa qabeenya qabu. Nama silaa kompiitara fa'aa hin qaba. Bilbila fa'aa hambisoobbii fa'aa hin qaba kan jedhan rukutanii cabsanii hin fuudhu. Sanaan booda waan ati biyya alaa wajjin barreessite fa'aa qabeenya nama dhuunfaa qawwee fuutanii fidaa kan jedhanii.
Qawwee silaa akka seeraatti bitatanii manaa qabaachuu hin danda'ama ture?
Eeyyeen silaa hin danda'ama ture. Naannoon keenya kun baay'inaan qawwee qabachuun baratamaadha. Heeyyama illee ilaalanii maa illee jedhanii qawwee qofa yaa ta'uu fuudhanii amma kunoo gabaasa isaanii irratti dhiyeessanii meeshaa manaa walitti qabanne kan jedhanii kan sababni osoo hin taane kan nama dhuunfaatti akkasitti walitti qabataa jiru.
Garuu moobaayilii namaa jechuun bilbila harkaa yeroo fuudhan irraa ilaalanii namaa deebisu?
Wanti deebisan hin jiru. Bilbila sirraa fuudhu sanaan booda sii hidhuu ati bilbila keetti fuu akkitti dubbattu hin jiru. Bilbila warrumaa Agaazii sanatu fudhatee kiisii kaawwata. Paasoorrii bane jedhanii feesbuukii bane jedhanii miiseejii keessa laalu waan ati miiseejii kanaan dura namoota wajjin barreessaa turte akkasitti qorata. Karuma deema ta'uu qaban bakka akka waan nama waan guddaa geesse tokkotti qabanii ilaalanii qabu. Nama Oromoo ta'e inumaa Oromiifa dubbannaan du'uu keetti bakka namoonni yoo eessanillee an Oromoo miti jedhanii kakatu yoo Oromoo taate hin qabamtu.
Warra gosa biraa ammoo hin tuqanii Oromoo maduwaadha?
Warra gosa biraa tasumaayyuu hin tuqanii.
Sabaahimaa mootummaa Itoophiyaa roobii dheengaddaa Command Post maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti godina Shawaa Bahaa aanaalee hanga tokko keessatti hokkara uumameen meeshaa waraanaa saamamanittiin jedhe kan ammayyaa fi kadurii 92 akkasumas shugguxin 8 funaanamuu isaa ibsee jira. Walumaa gala bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa saamaman kan jedhame meeshaalee waraanaa 513 keessa haga ammaatti 384 deebifamuu beeksisee ture. Magaalaa Jimmaa keessatti dargaggoota barnoota xumuranii carraa hojii dhaban gargaaruuf waajirri OPDO yookaan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo walgahii waamaa jiraanaan jedha dargaggeessi tokko.
Jimma sodaatuma adda addaatu jijjira namoonni sodaatu.
Maaliif?
Wanta tokko yoo dubbanne qabamne namni kan jedhu sodaa sodaan tokko tokko jiru.
Magaalaa keessa waraanni wanta akkasii jira?
Waraanni hin jiru sobuma kana wanta akkanaa kana isiniif taana maallaqa isiniif kenninaadhaafi.
Maallaqa maali?
Maallaqa hojii isin qabsiisan warrootan hojii dhabdoo taateef dargaggoodhaaf kan kana jedhu itti dubbatama.
Eenyutu dubbata kan?
Warruma dhaaba keessa hojjetan. Dargaggootaaf jechuudha mana isinii fi ijaarsiif na jedhu nam tokko 2023 akka mana baankii gashee. Akka manni kun isin ijaaramu jennaan waan akkasitti gurmaa'aa jedhu kun immoo soba tureeraa bubbuleera.
Marii keenya tun xumuratiin bilbila addaan cite dabalee yaaluus hin milkoofne. San booda gara magaalaa Awadaayitti tan bilbile. Torban kana dargaggeessi tokko ajjeefamuu jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru.
Bulchiisa magaalaa Awwadaayitti. Haa kuraa namoota gabboo namatti hin dhiisanii
መከላከያ ወደ ቀብን ንገኛ ቁን ምን ነማሽነን ያልከን ጫሽኒ ማለቅ አስከፉት ምን ይራ የኛ ከነጉያ እስኒነ ደብረ ውይታታጅቹ ተወራሳ ስድድ ሽወለከቲ ፈተሻት ቱሪ ጉየሰኒ ነማ ወርቲ ጆለ ጀንቱን ዳ ቀበኒ ጆለ ገርገሰውን ዳው ቀበኒ ዘቡሰኒ ፈተሸኒ ጆለ ደብለማ ዋይ ቢልብለ ከሰንፊ ዳቲ ኮሮና ዋን ደውረቲ ቀበኒ ቶኮ ቢልብለ በለይ ተከነች ለሰቲ አላባ ኦሮሚያ አላባ ወው ቀባ ጃኒ ሰኔፊ ሰርባ ጫላ ቡድን ስቴ ሳቀባ ዋን ደውረቲ ኢሳላቹ ቱሙ ዘለኒ ካንኮዲ ባኒ ጃኒ ታስወርዲ ፈባለ ጃኒ ባኑ ዲዴ ኦሶ ቱሙ ጀረኒ አርታባ ፈቲ ድሮ ገፊገ ኦሶ ጀለ ፊገለ ፈርሞ ቀው ገንደው ቀው ያቺ ፈቴ ሙጣዴ ኮፊዜ ዲገኒ ናፉሩ ዶንከኒ ፊል ፈባኒ ሩቲሰኒ ኦሶ አክማና አክማን ደክን ዲኒ ከሻዱ ሜሉ ቡሳ ደበርቲሱ
መቃሳ ቤታ
መቃሳ ሰን እንደው ሁጃን ለማናና ወራቲ ሚቲ ገሩ አስግራ ተመለ ናኑ ጋራ ሙለታ ከላ አና በድን ኑራዱ ፊጃን
ካምብራ ማላርጊ ተማጋላ ወዳይከስ
ፈቀኛ ጆሌን በርገዚ ሰሃራ ረዲሙን ኢዱል ፋታ ማኒ ጎሩንሳ ጆሌን እንዲመኒ ዩዴምነችቲ ጆሌ ቀይሮ ደጃኒ ንቆበጃኒ ሶላተኒ ጎሩንሲኒ ዋንስሪት የገለን ቀወን ጋማት ደልደል ዲማ ንጅራ ገሩ ሳገስ መራሚ ተከዱራን ቱሬሰኒ ሚቲ ማጋላ ወደ ዱራን ሳዲደ የፍሩጅቲ አከለስኒ ቢቲ አማንተና ሙቱ በቃ ገልገላ ወሬ ዲማ ቢተኒ ሳስሪን ቢተኒ ተዘሉ አደገሉ ማለት ወሬ ባዲያ ማጋላ ዲማ ፍደተኒ ዲፊደተኒ ይችላል ዱራንገና ማስተ ተወሮት አልከን ሳስብቲቲ ስኒፊደተኒ ኮርናን ቡልቶታ ባዲያ ራጂማ ፍደተን የኛ ካና ተረብሪ ኩባ ከነቲ ቀበኒ አንቲ ገሪ ለገኛ ኩና ገውኒ አጋዚዳ ጫፋካኒ ማለቀራ ሳሙኒ ዲዮ ማለቀኒ ንጋ ፈደጀት በቃ ሲቱ ማኒ አማ ለኛ ካና ወልገይቲ ሲሱ ቱራኒ
ወልገይ ማሊ
ቡቲ ለበኛ ሲኒ ገርጋሩ ድራ ከሶማማስ ዩጆሌ ከነቀብደኒ የሽ ወተን ተርካንፊ አዳሽን ዘፈሩና ናሙቱ ወርቴ የይሱ ወብደኒ ሲደኒ አርከ ከነሽ ሲሱ ወብደኒ ጃኒ ኡሞዳ አክሪቲ ዶሪ ሱጅራል
ዩጆሌኒን ባዴ ማጋላዳ
አከጀረኒ ቀበኒ ሲራጅረኒ ዩጆሌ ከምቱ ወደጀቴ
አወዳይራ አንጋዋ መቃንሳኒ ኢፈት አከሂንብሰምነ ዋይ ከና ዴቢ አከናላተን ጋፈተመኒ ዴቢን ሲከኑ ሁንጅሩ ኑቱቡልቻጅረሚቲ ናንጀዳን እትፉፈን ጎዲነ ወለጋ ሊጣ መጋላነ ጆከሰት ሃለ ጅሩንጋ ፈድ
ወልብረና ራበተን ያደረኮ ጅማቱ ጅራ ደፈኒ ማነቲነ ሞገሹ ወርዶፊን ባየውም ናውሊ ዶርሲ ጅማቱ ጅራ አማ ፈከኛ ብለን ገዳ ወልጣኒ ይወለ ደርገጎ አልፈነ ቀሪ ባቲ ዘጉዳ ዲቀበኒ ሬበኒ ማነዳ ትጀሰኒ ጆልን ኩራማ ደረረረ ጅሩ ማቃንሳኒ ዶኮ ክሚዴ ክሚዴ ማገርታ ዳኑ ማገርሳ አዲሱ ከንጀራ ሙገረባይሙ ያሬን ኩሪ ጋማይራ ያጀጂ ወሪ መቃንታኒ ቀበለማት ገይራ ወርኩም
ማልጎ ተንጀደኒ ቀበን
ፈራጩ ተንጀራኒ ዱዱ ወስለኒ ለንገደገልገለ ቀበኒ ቢቤ ወኒዳት ቢሰምባት ቢተጉዳት ቀበኒ
ማቲነ ቀኒያር ጋጅሩ
ባከት ቢረጋኒ ቀበኒ ዶርቲ ከስጂራ ኡምናውል የምነሚ ቢት ያቱን ነንደው
ማንዲ ባሩም ሳጅራ ጅሬኝ ጉዩ ጉዩ ነምኒ ገባ ነቀታ
ገባኒ ለንገዳር ጽፈመ ቱሬቱ አማሞ ዶርሲ አኒ አቃማሌ ሳጀረኒ አከናሞኒ ተደሚ ካራ ገባረ ከምቦቻ ጂሩ ሁኑ ማኒቲ እንትና ታጂሩ ካራ ቀዲዩ ማሌ ሳትሚ ብረተኒ ብረተኒ ደፈኒ ገሉ ወልብረ ዳባተኒ አሰው ረኮ ቀባ ዶርሲ ተጉዳቱ ጂራ ኡምና ኦለመነኒ ብረታ ጂራ ተምርገን ቀቡ ሚዲያ ደግ ኦምኒ ሰነራ ቡክዘኒ ለብታ ሙሳ ፍሪጎረ ቹሌ እንደንደው ረካ ኮ ያለ ጂራ
ቡልቻ መጋላ ነጆ ቢልቢላር ካሳኒን ካሰን ዋጅሪ ፖሊሲ መጋላ ነጆስ አከሱም ነምኒ ካሱን ጂሩ ጎዲነ ኢሉ አባቦር መጋላ በደለ ከሰ ሙደሚንስ ጉዳና ከጅሩ ተርካምፊን ሚሴንሶታ ፓርቲ ሞርሚቱ ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ ረቲ ቂያፈቴ ቢፈጀባቴን ገገፈማ ጅሩ ጀደኒ ከነም ቀበመን መቃዳን
ያፋ ኡንኩሌሰጉ ያቶር ባባረ ኩመለ ማፍሰገሊ ጋፈደፊ ኖይቹ አማለፍሲ ሱኒ ገዲቡዬ ናማትወንቲ ፈሰመንጅሩ ደኔ መኩራ ፍቃዱ ቢሳዴው ወልዱ ቢሰኒና ጋዋ ቀዩል ጋፈደኒ ወዲራ ጉራን አመጀራ ካናዩ ወሪ ቢቢደብ ቢሰንኩ ፖሊሲ ጥቆመኒ ዳንየሪ መነሳዲ ቀበኒ ፍቃዱ ዶኖ ጂቲ ዱከቦዲ ደቀኒ ቀበኒ አማ ጋ ያዶን ጂሩ ከነራ ቀበኒ አመወናቲ ማነ ሙፍቲቲ ሲኒ ያኔ ፖሊስ አባቲ ቀበኒ ጂሩ ጀሪ ኩለማን
ካምብራው ማጋለከ ሳማላርጊቱ
ማጋለ ካነ ኪሰጋ ማይን ሱቱ አንጂ ሃልዮ ስቲባይ ኡልፋታር ዋንተ ኤፍ ሞርሚዶ ተረቲካንቲ ኢፍታቴ ዳራራዳ ነመከራራ ተርጊናን ቱሙዳ ቀበኒ ዱራ ጋፊን ተኩንጂ አመሞሳ ከታይሳፍ ቆፓጂ ካራራቲ ገሩ ለሚዚ ሳቲ ኩዳ ነው ወዴ ነው ጋጎኒን ቱማሙ ለሚ ረኩጉዳ ኪሰገለ ይያሙ
ሳቲ ኩዳ ለማ ዱሮ
bilisa miti namni gurmaa bira dhaabannaan miti uumama namatti dhumnaan isin rukutu poolisootaa fi warra faxinoodhaan kana warra kan naannootii ma yeroo tokko tokko immoo warra gaasii kun konkolaataa dhaulumaa gara deemu jarri bu'anii hinkiniin jedhanu baay'eettama poolisoonni milishoota dabalatanii tarkaanfii cimaa fudhataa jiru amma manni barumsaa kun ammaaf ijoolleen egaa sodaadhumaan doorsisaa jiru maatii waamanii akka dhakaan darban tarkaanfii biraa keessa galtanii nageenya keessanii rakkoo jedhanii doorsisaa jiru ijoolleen isamma.
Akka jiraata magaala sanaatti yaaddoon kee guddaan maayi?
Utuu mata gadi fageenyaan waa'ee labsii yeroo tattamaa kana utuu hubachiisiin baay'eetuun guyyaa lama sadiin oliin tarkaanfisuu kanneessaa fudhachuu ka'uu isaaniiti. Amma ijoolleen ammasiin jedhu ijoolli qaaduun fi danneen ammasiin jedhu kuni gatii kanaan dura mormaa turanii fi suma jarrii dhaabatanii nagaa wal gaafatantu akka ta'e waan ta'eedhaaf uummanni mana hidhaatti uumadheen sodaa guddaan qaba. Bilbilaanis walitti taasisuun isin danda'amu amma sana amma sitaasisu kan ammatu eenyummaa koo na hubatanii rakkoo guddaadha aduma qabaman. Amma reediyoon kan isaatiin jedhamu warra magaalaa jedhamu amma diishii siikaa jiru dhaggeeffachuun isin danda'amu gurmaa'anii haasa'uun isin danda'amu reediyoon mitoota kanuu dhaggeeffachuun danda'amu. Ammaaf Ameerikaa Jarmanii maqaan dhoofne. Egaa booriitu waan jedhu jedhu hin beeknu amma gabaasaastota gadhiisaniitu tarkaanfisuu kanneessaadha maka fudhatamaa jiru miliitariidhaan amma kan socho'amaa jiru malee bulchiisina aangoo hin qabu yeroo ammaa kana.
Aangoota godina Oromiyaa adda addaa argachuuf yaaliin godhe milkoofne gara dubbi himaa waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa bilbila harka isaanii irratti deddeebisee yaales hin kaasan argannaan fudheen dhiyaadha. Gama kaaniin oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan afaan Tigree Girmaay Gabruu maqalee irraa waa'ee labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleen yaada uummataa funaaneera. Hojii daldalaa irratti ka bobba'an obbo Indaayee Tasfaahuniyyee Isgaayee kan jedhaman tarkaanfiin labsii hatattamaa fudhatame sirriidha. Bulchiisa adda addaa keessatti firoottan qabna. Duraani namni rakkatee ture amma garuu qabeenyaan ituu caalaatti hin barbadaa'in mootummaan tarkaanfii kana fudhachuunsaa dansa ituu dursee labseera ta'ee immoo gaarii turee jedhaniiru. Kaasaahun Haftaay kan jedhaman immoo magaalaa Maqaleerraa Maqalee keessa tasgabiin jira garuu labsiin yeroo hatattamaa barbaachisaadha. Haalli jiru yaaddessaa waan tureef nagaa buusuu fi haga danda'ametti labsamuunsa badiin qabuu jedhaniiru. Obbo Yirdaan Mokonnin abbaa qabeenyaa hoteela Pilaaneet yoo ta'an labsiin kun ba'uu deeggaraniiru. Baahir Daar keessatti wanni ta'e badiin dhaqqabe hojjetoota 2,100 hojiin ala godhe maatiin isaanii alatti hafanii jedhan mootummaan dursee labsuu qaba ture jedhu isaanis. Obbo Amaanuweel Tasfaay naannoo Humaraatti oomisha saliixaa irratti bobba'anii jiru. Labsiin yeroo hatattama sodaa cabsee jijjiirama olaanaa fiduusaatti nan amanaa jedhan. Daandii Gondar irraa gara Humaraatti geessu walitti bu'insa hedduutu isa mudatee ture. Hojiin investimentii gaggeeffame hojjetoota Gondar, Gojjaam akkasumas Tigraay irraa fayyada waan ta'eef amma balaa dhaqqabuuf ture labsiin kun dhaabee jira jedhan. Obbo Fisahayya Yohaannis Maqalee keessatti abbaa qabeenyaa Giriin Kaafeeti. Labsiin ba'e badii fi dhumaatii ijoollee oolchee jira jedhu. Mari'atamee rakkoon uummataa ni furamaa ilaalcha jedhan qaban. Geetaachoo Kiroos ka jedhamu immoo Maqalee keessatti kophee haxaa'uuf hodhuudhaan ka jiraatu ta'uu dubbata. Mootummaan uummatatti dhiyaatee rakkoo jiru hubachuudhaan furmaata barbaachuu malee hanga yoomitti akkasitti jiraatamaa jedhe gaafata. Furmaanni waaraa walitti dhiyaatanii hojjechuu rakkoo furuun malee labsiin waan baasuun qabuu jedha. Garuu mootummaan yeroodhaaf labse waan ta'eef fudhanna. Dargaggoota hojii dhabantu mormii kaasaa jira waan ta'eef carraa hojii barbaachuun qooda mootummaati jechuusa Girmaay Gabruu Maqalee irraa gabaaseera. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up. Preacher man, oh tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that glitters gold after storm.
sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.